zlouder.com.
Osangala waules, opportunity bwera ones. Anatonse tiri na future. Osangona tulo chabe. Osangala waulesi, opportunity bwera ones. Anatonse tiri na future. Osangona tulo. Tilipo, tinga chitike mailo, future ni yako, chosapa ulesi. Donse tilipo, tinga chitike mailo, future ni yako.
Exclusive to zlouder.com.